Sithole mondise wangenza umuntu ebantwini wangisusa phansi lekithi wangihlalisa namangisiwe wemfosithole mondise wangenza umuntu ebantwini wangisusa phansi lekithi wangihlalisa namangisiwe isuka phansi wanjobokazi angizokwethuka likanoba ubani oyazi ukuthi yonke kube njengani isuka phansi kwanjobokazi angizokwethuka likanoba ubani oyazi ukuthi yonke kube njengani washa pondoluma bahlaba phansi babuya nenca ngiyanda washa pondoluma bahlaba phansi babuya nenca ngiyanda Bamsenyo jubula magazini safa indlala bathi mphethe umuthwento oba zincela ukhisi hamba nonina mude mude sibamsenyo jubula magazini safa indlala bathi mphethe umuthwento behelpekela abantu bedlala nami hey. Isuka phansi wanjobokazi angizokwethuka likanoba ubani oyazi ukuthi yonke kube njengani isuka phansi kwanjobokazi angizokwethuka likanoba ubani oyazi ukuthi yonke kube njengani washa pondoluma bahlaba phansi babuya nenca ngiyanda washa pondoluma bahlaba phansi babuya nenca